Blog Talk Radio.
Bekanongere mbasuhuze bakunzi ba Radio Teme ni turashinjabo mu kiganiro igihe niki ikiganiro cyacu rero cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya gatanu z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2022 kiratangiye mu zerero kubana natwe mu kanya katarambiranye ni ikiganiro ni igihe niki. Ikaze abakunzi ba radio iteme nuko namaze kubabwira mu kanya ikiganiro ni igihe niki mutegurirwa buri wa kabiri w'icyumweru ni turashimye Jean Paul mu kanya ndabandi kumwe n'abandi bayobozi b'urunana nyarwanda Shire Kamana ndetse na Tabitagwiza. Mbere yuko mbaha ikaze muri ikiganiro ndagira ngo mbanze mbabwire muri make ibyo turi buze kuvuga mu nshamake. Hari byinshi byo kuvuga ariko igihe ni gitoya, ndabizi ko bimwe namwe mwagiye mubyisomera, ariko hari amakuru adasanzwe yenda mutigeze mwumva kuri ibi cyangwa se n'amasesengura adasanzwe turibuze guhera no ku kibazo cyaza kuvuga ku kibazo cy'abantore zifatiye ku gahanga perezida w'u Burundi kubera yanze gufungura cyangwa se kubera u Burundi gutafunguye umupaka kubera demandi zabo zitaratungana. Noneho hatangiye strategy umugambi wo kugira ngo bajye birirwa basebya no guharabika perezida Ndayishimiye. Ubwo rero mu kanya ndaza kubibabwira ndetse ndabaha na updates cyangwa se imakuru mashya ku bijyanye n'urugamba M23 cyangwa se urugamba bitirira M23. Hari abavuga ko bari bagiye kurasa ibikoresho by'Ubugande byubaka uriya muhanda mu masezerano asinyanye na Congo ndetse na Leta ya Uganda. Amakuru rero Radio Iteme yabonye nuko hari amakuru yuko Leta y'u Rwanda ifite umugambi wo gushaka kuburizamo igikorwa cyubakwa uriya muhanda, bikaba rero byarateje n'umutekano muke ndetse bikinawuteje n'uyu munsi. Ayo makuru ndaza kuyagarukaho mu kanya. Ndaza kandi kugaruka kuri Muhoozi Kainerugaba, general w'Umunya-Uganda, mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka, ariko ukomeje kuba embarrassment kuri iriya gouvernement. Ndaza kubera amatwiti n'ibintu avuga rimwe na rimwe wibaza ko bamwibye telefone. Twabivuzeho ubushize, ntabwo ndi bugaruke kuri icyo kintu cyo kwibaza kuri tweets ze, ariko noneho turagaruka ku yandi matwiti cyangwa se ku bindi bintu amaze iminsi arimo ndetse bikomeje kugaragaza ko nta control. Nubwo bamwe bavuga ko ari strategy, ariko hari izindi mpamvu zisa nkaho nawe ubwe iyo strategy yaba hari ihengamye. Ndagaruka kandi kuri Madame Marie Imakire uvuga ko agiye gusaba ubutabera ngo kubera ko isaba mu Rwanda ryataye mu muco nyarwanda. Gusaba mu Rwanda we abigereranya ngo mbabarihe gusaba mu Rwanda we ngo abigereranya na ngo abigereranya no gucuruza traffic, human trafficking, cyangwa se gucuruza ubwoko cyangwa se inyokomuntu, gucuruza umuntu, icyaha gihanirwa n'amategeko mpuzamahanga. Ngo none arashaka kujya gusaba ubutabera mu kanya ndaza kumugarukaho yenda ndibuze gusaba nabari muri position yo kumuvugaho kundusha ndabona ashile tutakiri kumwe reka ndebe niba ikibazo gihari yenda ari communication cyangwa se aruko yenda yaba hari ikibazo kindi cyaba gihari ni mukanya rero ariko mbere yuko ntangira ikiganiro cyacu reka mbaze niba unyumva Tabita Gwiza Tabita niba unyumva nabwo ndibwe ko intrigije cyane kuko intrigije cyane ko ina ikiganiro sanduzamo kenshi kuri buri wa kabiri abakunzi bigiye n'ikibara kuzi ariko nashaka gutestinga mikoro yawe mbere yuko dutangira Tabita niba unyumva ndagushuhuje kandi kazi muri ikiganiro
ndakumva Jean Paul urakoze nayo ndagushuhuje n'abakunzi bigihe niki murakoze cyane
urakoze ndagira ngo numve niba ashire kamana nawe ari ikibazo tekinike twagize cyangwa se niba ari yindi mpamvu niba nta kibazo afite menye niba tuye turi kumwe muri aka kanya niba ibyuma bidukundiye ndabizi ko bishoboka ko hari igihe biturutse n'izindi n'ibindi arimo bishobora gutuma ibyuma bitakunda ariko niba twatugize mu kanya atari ibyuma ashire nawe nongeye kuguha ikaze muri ikiganiro kandi gusuhuza ubwo niba unyumva ndashaka gutestinga mikoro yawe
komera cyane Jean Paul ndagushimiye cyane kuba umpaye ikaze ndasuzana Tabita kandi ndumva twumvikana neza murakoze
murakoze cyane ntabwo ndi bubanze gukora introduction nyinshi ingingo z'ingenzi nazi nako ndende ingingo z'ingenzi nazivuze reka nk'abatindiye mbanze dutangire kuri tuvuge yenda duhere kuri nakwita ko ari ibijyanye ibitureba nk'abanyarwanda societe nyarwanda tutarinjira yenda ku kibazo mpuzamahanga cyangwa se ikibazo cyo mu karere hari ibintu by'ingenzi nshaka kugarukaho kubijyanye no bibera mu Rwanda yenda mbere yuko njya kuri ibya FPR nirahira ryayo ryanteye kwibaza byinshi ndagira ngo mbanze mvuge gato kuri uyu mudamu witwa Marie Makire Ingabire wa Transparency yitirirwa Transparency International nta kintu na kimwe mu byo akora cyagombye gutuma akurira Transparency ariko niko byitwa mu mpapuro yavuze amagambo ngira ngo mpere ku mutegarugori wacu dufite aha ngaha muri ikiganiro cyane cyane ko ari we wasabwe twebwe ntitwasabwe ariko atubwire nawe uko abyumva akurikije amagambo yanditswe n'ibinyamakuru by'u Rwanda aho Madame Marie Makire yavuze ngo arashaka kwitabaza ubutabera ngo kugira ngo basubire barebe mu kibazo cyo isaba mu Rwanda ngo uburyo bacirikana ngo birajya kuba nk'aho ari ugucuruza abantu noneho mu magambo magufi rwose ndabisezeranye murabizi ko nubwo ubungubu ngo basigaye bavuga ngo ibyo yinubira ari uko bavuga ngo za miliyoni ngo baravuga ngo miliyoni zingahe ngo miliyoni zingahe ngo we ngo ibyo ngo nicyo kibazo murabizi ko mu Rwanda kuva na kera bavugaga ngo inka ngo twazibonye nta nka zabaga zihari ni ikinyoma kubera ko yenda byo bibafasha kuko bajyaga inyuma ariko bajya gukora za negotiation n'ubundi icyo ashaka ni uko tutabivuga ku mugaragaro ariko bakajya bivuga mu ibanga ngo biherere ni ikibazo gikomeye bya bindi by'ibinyoma abanyarwanda bavuga bati ntitwabivuga batwumva ariko ubundi bakabikora nta mahano ahari iyo bikoze mu ibanga ariko ngo kubera ko babyumvise ngo ari n'amahano ariko icyo si cyo kibazo ngiye ngira ngo mbaze mu Rwanda uyu mudamu turamuzi mu itangazamakuru koko ibi niyo priorite igiye kumujyana mu butabera nicyo kintu cya mbere cyagomba agomba gushaka ubutabera cyo ni kimwe ngo mu byo yenda muri buze kuvugaho cyakabi ujya muri mu rukiko ukavuga uti nje kubasaba ko mwakemura kiriya kibazo cy'abantu basaba ngo ni traffic y'abantu upfa kujyamo gutyo ukavuga ngo uti nta formulaire wuzuza ibigaragaza n'itegeko ryishwe yahereye muri parlement none hakavuga ati tuciye ikintu cyo gucirikanwa mu isaba icyo kintu kikajya amategeko n'icyo gihe justice ubutabera ubucamanza buzaba bufite icyo buheraho ubu we kubera ko nyine yigereranya n'igihugu kandi koko waciriyirwa guparapfa wakijije arakira waravuga ati nzajya mu butabera mu bucamanza mbabwire nti murebe ukuntu mwakwiga kuri ikibazo cyo gusaba urumva na ignorance irimo yo kumva ko yakwiruka nka gusa akajya muri mu nkiko ngo nimurebe ngo ikibazo nubwo baba badafite itegeko ribihana ariko mufunga abantu muvuge ko ari traffic y'abantu kubera ko mbivuze tabita ibyo bintu ndibaza ko nawe byaguteye seme cyangwa se yenda wowe wasanze yenda hari birengera umuco nyarwanda ndagira ngo bari wemperaho kuri iki kintu utinzeho urakivuga hehe
nakoze Jean Paul ibintu by'uriya musazi rero buriya jyewe n'ibintu avuga sinjya mbitindaho cyane icya mbere gutinyuka akajya kuvuga ngo nzatanga ikirego ese yararebye asanga ibi bintu ari byo byihutirwa muri kiriya gihugu uzi abantu bamaze kwicwa muri kariya kazi akora muri iriya hariya ari nk'umukuru waho mwarimu umva haguruka ati reka nkurikirane iby'impfu z'aba bantu mbikurikirane ku mugaragaro kugeza ubu n'ejo bundi reka mpere kuherutse kwicwa umushoferi we naba nararangaye ku buryo ntigeze menya amaherezo y'urubanza rw'uwo mushoferi niba nibeshya mumbabarire mumbwire niba iby'urwo rupfu byara ariko se byakurikiranwa nande uyu nguyu uko ari uko ndisiri ko abari inyuma ya ziriya mpfu z'abariya bakozi be ngo none ngo arajya ngo kuvuga iby'inkwano abana b'abakobwa mu gihugu barabamaze babatera amada impinja uyu mugore ko ntarabona ahaguruka ngo agende yamagane ahaguruka bijyemo barebe uburyo bakurikirana ibyo bibazo aba bana babarengere birirwa hariya ku mihanda abana b'abakobwa birirwa ku muhanda abana batoya birirwa munsi y'ibiraro ko atarahaguruka ngo mbona bavugira none ararebye asanga ngo inkwano ngo ibintu by'inkwano ngo human trafficking nibyo byihutirwa ko ntarumva ahaguruka ngo avugire abagore birirwa baba abused muri kiriya gihugu ko ntarumva yahagurutse nk'undi mudamu w'umuyobozi anjye ngo umuyobozi icyo ntazi ngo ahaguruke avugire abo bagore ahaguruke abwire bariya abagore za 64 pulsa ngo azibwire ati ntacyo muri gukora ntabwo muri guhaguruka ngo mukore icyo mwakagombye gukora muvugire uwo mudamu uwo mugore uri murenganywa hariya uvugire aba bagore bamariye mu maprizo babaziza ubusa ko ntarumva yahagurutse ngo ibyo bintu abikore yararebye kweri asanga ibi bintu by'inkwano ari byo biri imbere kurusha agahinda akababaro ishyano ryaguriye igihugu birimo biba muri kiriya gihugu akaba acecetse ntacyo abivugaho ariko ngo agiye kwiyamamaza no kwiyerekana mu banyamakuru njya mubona yikaraga hariya nuko zina kubwira mama imakire bamubyinirira za mama imakire avuga ubusa atavuga ikibazo nyakibazo ibibazo nyabibazo biri muri kiriya gihugu ahubwo akajya gusigasira no kuvugira bicanyi nkawe no kuvugira inkozi z'ibibi abanyiramongi n'abandi nkabo ariko ngo agiye kuvuga ngo iby'inkwano nta soni mumbabarire ndumva ari aho nagarukiriza Jean Paul murakoze nagahoma
ishyano urakoze cyane Tabita kuri iyo yenda kugira ngo twe kuyigarukaho umwe mugenzi wacu Shire Kamana niba hari komantere nawe ngufi cyane yaba afite kuko ibyo hari ikintu uvuze cy'urupfu rw'umushoferi we yenda ryo kwangwa zariga ahubwo ya defanse ko abantu bareka no kumuvugira iyo hagira n'umuvugira akavuga ko ashaka ko hakora investigation y'urupfu rwe uriya niwe wari kumufungisha wa mbere cyangwa nawe akamutanga mu nzego z'umutekano namwiyumviye ntabwo ari abandi babimbwiye namwe bisavuga ati
abantu bareke kuzana impuha ntashaka twaravuze tuti kuki yenda hari koko yapfuye urwikirago kuki atanashaka ko hagira nabavuga bati uyu muntu hakene uburyo yapfuyemo gutunguranye hakenewe yuko abantu banabyibazaho ndetse bakashaka kumenya ukuri kwazo yarabyamaganye kuri icyo kibazo rero ndizera ko wamwumvi niba utaramwumvise yenda wumva uko byagenze ntabwo ibyo by'ubuvugizi nta bihari ni ibintu buriya ntiyabuze nk'umuntu wamuhamagaye akamubwira ati ariko imakire ko uvugira benshi ko uvugira gutya kandi bigakunda wavuze kiriya kintu cy'abana abakobwa nonese nta minisiteri y'umuco dufite turayifite ko nta muntu urahaguruka avuge ko icyo kintu ari ikibazo yagiye se akabibwira izo minisiteri ikindi wari uvuze ibintu by'amada n'abana abayobozi abantu baravuze ko benshi mu madava nk'amara y'abana b'abayobozi abantu batewe n'abayobozi badashaka izo embarrassment ariko ibyo ntabwo ashobora kubibwira kandi arabiye ariko avuga umubare gusa ariko intandaro cyangwa se n'ibyishimo byo ntabyo bajya bavuga nagira ngo ashire niba ufite commentaire kuri iki kintu mbere yuko tujya ku bindi nguhe ijambo nawe niba hari icyo ushaka kongeraho
yego urakoze Jean Paul kandi koko ntabwo ndi butinde tabita byinshi cyane arabivuze nawe hari ibyo wongeyemo njyewe ndashimangira wenda ibintu bibiri gusa nuko ibyamaze kugaragara ahantu hose aba ibitugu bikomeye cyane nk'ibi ngibi bya Perezida Kagame ni ahantu usanga ikintu cyose gishobora gutuma abantu bashyira hamwe bagendanirana bagira ubumwe no kwica umuco bibaho ibi bintu rero njye nta kindi mbibonamo atari uburyo bwo gukomeza kwica identite y'abanyarwanda identite cyangwa se bimwe mu birangantego cyangwa mu biranga umuco nyarwanda kandi muzi ko umuco iyo uhari uhuza abantu iyo habaye amakwe barahura ndetse hari n'abantu benshi bakunda kujya mu makwe bagiye kumva biriya bita nduva babyita imisango aho abantu baba bahana inka nubwo wenda batazihana by'ukuri ariko amagambo bagenda bahererekanya basubizanya ni ibintu bijyanye n'umuco ibi rero ntabwo bitangaje cyane kuri iyi leta cyangwa iyi ngoma ya RPF kubera ko mu bintu yiyemeje ni ugukomeza gukandamiza abanyarwanda ibakuraho ikintu cyose gishobora kubunga aho cyava cyose uyu Ingabire Immaculée ndabizi ko atwumva kuko hari igihe yigeze gukora commentaire hano kuri channel nibagiye ari kuri YouTube atwi avuga ngo iteme Gicumbi iteme avuga ibintu atanazi donc bigaragara ko dukurikira ndagira ngo mbere yuko ajya kureba ngo abana baba bameze nk'abacuruzwa azabanze asaba inzego z'umutekano zo mu Rwanda kubanza kumuha raporo z'abana b'abanyarwanda kazi bacuruzwa hirya no hino mu bihugu by'amahanga kubera ko mu gihugu harimo inzara hatarimo n'akazi bagafata abana bakabacuruza azabanza kuri iperereza ry'abana b'abanyarwanda kazi birirwa berekana amafoto yabo ku mbuga nkoranyambaga berekana ngo ubwiza bw'abanyarwanda ariko mu by'ukuri ari no kubacuruza aba rero ibi byose ni uguhakirizwa ni ugukora ibintu kugira ngo bakomeze bakize umwami wabo rero Paul Kagame ariko ibi byose bizanagiraho ingaruka ndumva ari icyo ngicyo na kongeraho mu byo mwavuze murakoze
urakoze cyane muri ibyo hagati aho mukivuga ibyo hari indahiro zabaye za FPR ndagira ngo nazo tarajya ku bindi bijyanye na tarava ku bintu bya justice ariko reka mumbabare gato mbere yo kujya kuri izi indahiro dukomeze ku kibazo cy'ubutabera mvuga kuri Rusesabagina ndetse na uraye neza Rusesabagina bavuze ko bakonfirimye ibyaha aregwa bavuga ko ahanwa afungwa imyaka mbese bahamya icyaha cye n'igifungo yagenewe mu Rwanda ntabwo ngiye nkeneye kuvuga ntabwo yari ahari ntiyari mu rukiko ntabwo ndi bubitindeho urubanza rwa Rusesabagina rurazwi uburyo yageze mu Rwanda ibyo byose nta muntu wabyitayeho yenda niyo bashaka ahubwo bari no kumugumisha muri gereza bakavuga ati twaramushimuse gusa twaramuzanye n'iby'ubutabera ntabwo bitureba ariko ejo bundi bakonfirma ngo bagiye ngo kumuha ya myaka cyangwa se ngo kumuhanisha ubujurire mbese bwemeje ko ntacyo bashobora kumukorera kindi uretse kumugumisha muri gereza
ndabizi neza ko ntabwo bigenga ntabwo bashakira ya ni case high profile ntakintu babikoraho kiritse Kagame ni wicaru ya rubanza wemye icyo amakuru tugiraho avuga nuko ko Kagame ashaka kugira ngo uwe nyuma yuko bamuhamye ibyaha ngashaka kumuha imbabazi akazavuga ko yamuhaye clemency kandi koko ko kuri we abashaka kuba ari buva Mari Victorious atsinde imanza zabo zakoze akazi ariko nanjye itegeko rirabinyemera namubabariye n'abandi bigirewe amakuru avuga ko aricyo Kagame arimo agendere ashaka gukora kugira ngo bigaragare ko ari we wafashe iyo ngingo itandukanye n'icyo ubucamanza bwe bwakoze ibi bikurikiye uwitwa Gerard uraye neza wafunguwe mu by'ukuri wafunzwe nta bimenyetso bimushinja bari bafite abantu bose bavuga ko yari ubucabana ariko n'uyu munsi yamazemo imyaka n'imyaka niko bamwambuye ibintu byose imitungo ye amashuri ye baramusahuye avuyemo ntashobora no kujya kurega mu byo yakora buriya ni ukubaho agaceceka gusa ati hanze haruta muri gereza ni kimwe n'umudamu wa Simbizi nawe uheze muri gereza bazi neza ko ibimenyetso ntabyo bafite ariko kubera ko baramutse urubanza rugiye mu mizi ubwo buhamye ntibashaka kubwumva ariko n'ubu ngubu ari muri gereza yenda bizagira igihe bavuga ati byari bagiranye ahari bamurekure asubire hanze ariko ntawushobora no kubarega kubabwire ko bamufunze mu buryo bunyuranyije n'amategeko kamperewe kuri wowe ashire izi manza ntabwo mvuga ko ntabwo nshaka kugira ngo mvuge nk'aho ari radio ishinzwe kumenyesha amakuru nta nicyo nta nubwo ari nayo gahunda yacu ariko izi manza za z'i Kigali mu Rwanda hamwe n'ibindi bintu byose twavugaga twatangireho bijyanye n'umuco bijyanye na societe nyarwanda uko yangiritse ibintu bimwe byakabaye byerekana ko koko FPL yananiwe harimo n'iki kintu cy'ubucamanza kubera yuko nahoze nibaza naze mwumva Dr. Ndagijimana cyangwa namwe bagira ministre witiranwe ni ministre w'ubumwe cyangwa bitiranwe ni ministre w'ubumwe arimo avuga
Bizimana
mbabari bakoze cyane Jean Damascene Bizimana wese ubumwe nibaza niyo ministere ubundi ubwaya ubutabera bwakoraga ubucamanza bwakoraga iyo ministere yaba iri irrelevant ntacyo yari imaze nacyo nani kitumariye kuko igihe umunyarwanda yakumva ko interese ziri protege azahutazwa n'umusirikare mukuru akitabaza ubutabera ubucamanza bwigenga yahutazwa n'umuministre cyangwa n'umukuru w'igihugu ubucamanza bwigenga bukamurenganura iriya ministere ntacyo yaba imaze ibintu byose byajya bikemukira hariya ibyo kuvuga ngo ubumwe bw'abanyarwanda nta kibazo akora nacyo kugira ubumwe byo guhuza ngo abantu babe bamwe icyo bagombye gukora ni ukugira ngo abantu bareshye imbere y'amategeko ahari y'u Rwanda kuri ibi bintu by'ubutabera ntabwo ndiho ngira inama leta y'u Rwanda kuko kunanirwaho yarananiye ariko ni byiza ko ibirego bikomeza kumvikana ku ruhande rw'u Rwanda igihe ugira ubutabera budafite pafe nta cyizere umuntu uwo ari we wese ashobora kubugiramo akanavuga ati kugira ngo ngembo n'ubutabera ngomba kuba umunyamuryango ngomba kuzajya nenda nambaye ingofero ya FPR agatishati ka FPR n'ibindi byo turabigarukaho mu kanya ashire nta kintu sinzi iki navuga ngo nkubaze ariko komantere yawe kuri ibi bintu byawuraye neza ndetse na Rusesabagina yewe na Sankara niba hari icyo wabivugaho kigufi reka ngusubize ijambo
urakoze cyane Jean Paul ntago mvugaho ibintu byinshi kuko ibi byagiye biganirwaho kenshi ariko icyo nakwibutsa abanyarwanda cyane cyane wenda nabiyita intore nuko FPR ikigaragara FPR ya Perezida Kagame ntabwo izi gukina politike ishyize agapira hasi ngo abantu bakine nayo ihangane mu bitekerezo noneho wenda ibe yakora ibishoboka byose ngo igume ku butegetsi kubera ko yageze imikorere myiza yageze imiyoborere myiza ibyo ntabyo bazi kandi umwera uturuka ibukuru nicyo bishaze kuvuga ikigaragara rero nuko kugira ngo bagume ku butegetsi aho kugira ngo inzego z'ubuyobozi korera abaturage bimaze kugaragara neza ko izo nzego ahubwo bazikoresha kugira ngo bahotere abaturage ariko rero ni n'amahano akomeye cyane kuko ibi twagiye tubivuga kenshi bujya na leta y'u Rwanda ubwayo ni leta idashobora kubaho idafashijwe n'ibihugu byo mu karere cyangwa se n'ibihugu by'amahanga bitera inkunga ibihugu by'akarere kubera ko bidafite imikoranire myiza marchandise cyangwa ibintu bituruka hanze cyangwa bijya hanze bigomba kunyura mu bihugu duturanye kuko ntabwo dukora ku nyanja ngo u Rwanda ubwarwo ni igihugu kidepanda cyangwa se gishingiye ku buryo ibindi bihugu byagombye kubana narwo rero iyo ubonye ibi bintu byose bijyanye n'ukuntu ari igihugu kidakomeye ukareba ukuntu iyi FPR ubwayo iza ishyira amashusho hirya no hino iterambere ridafashe ariko nyuma y'ibyo byose harimo urwego rukomeye cyane rwagombye gutuma abaturage bagira umudendezo bakiga bagakora bagakorera igihugu bagakorera igihugu bitunga kandi banatunga igihugu ugasanga byose irabyica kandi ikoresheje urwo rwego rw'ubutabera ni ukuvuga ngo urwego rushinzwe kubanisha neza abanyarwanda imbere y'amategeko nirwo FPR ikoresha kugira ngo ikomeze bakandamize ibyo rero bigakorwa ntabwo Kagame ari we mucamanza bicara muri ziriya nkiko nta nubwo ari we mwunganizi cyangwa se sinzi ukuntu babita ariko bariya ba procureur bagenda bavuga ati uyu muntu turamushinja ibyaha Kagame aricara agategeka nabo bakubahiriza bagakora ibyo bintu ariko mu by'ukuri ibyo bintu bakora n'ubugambanyi kubera ko bigirira nabi bagenzi babo b'abaturage bahuje igihugu bikanongeraho n'ikindi kintu gikomeye cyane cy'uko kuba bakora ubwo bugwari n'ubwo bugambanyi bituma iki gitugu cya Kagame kikomeza kubaho kandi nabo ubwabo kizabakoraho kandi baranabizi kubera ko hari abantu benshi bicaye mu buroko abandi bahunze abandi bagiye bapfa kandi byose bishingiye kuko ubutabera butakoraga akazi kabwo ahubwo bukoreshwa na Kagame ndetse na gatsiko ke ibi rero nashatse guhita nsimbuka izo ngero za Rusesa bagira na uraye neza Gerard ngira ngo nerekane n'ipfundo ukuntu umwere uturuka ibukuru uza ukica urwego nk'ubutabera rwagombye kubanisha neza abanyarwanda ku kibazo cya Rusesa bagina nta zindi mpaka zagombye no kubaho uburyo amategeko uko yanditse bujya gukurikizwa ariko muzi ko Leta y'u Rwanda ikunda kuvuga ngo dufite ubudasa bwacu ngo butameze nk'ubw'abandi ngo abaturage bacu ngo bishime ukwabo ngo demokarasi ngo ni ngo dufite demokarasi ngo yacu ngo dufite amatora yacu ibintu byose babigize ibyabo ntabwo bisa nk'iby'abandi ni ibintu byihariye ariko ibyo byose nyine ni kwa kundi abantu baba bafite ubwoba kandi baba bataniyizeye mu bijyanye n'umwimerere wa politiki kuko Jean Paul ntabwo ndi umuhanizi ariko ndahamya neza yuko abantu bisanzuye FPR ikajya mu matora nyirizina nyayo ntishobora gutsinda imbere y'abantu batekereza bazi neza icyo imiyoborere ibivuga bazi neza uburenganzira bwabo bazi ubwisanzure uko bumera n'ikiguzi cyabwo FPR ntishobora gutsinda amatora ntishobora gutsinda mu bwisanzure niyo mpamvu ikomeza gukoresha igitugu ariko uko igikoresha niko igenda yinaga mu mwobo kandi ntabwo bizatinda ndumva ari icyo nakongeraho cyangwa navuga kuri iyo ngingo Jean Paul murakoze
urakoze kandi yenda reka mpite mbaza na Tabita cyane ko yararaye neza we ni umudivantiste mwene wabo ubwo ndavuga mwene wabo mu kwimwemerera no kwizera nawe ibyo byose kesi ye urayizi Tabita n'ufite komantere kuri iyi kesi ya uraye neza ndetse n'iya Rusesa bagina ijambo ni iryawe
murakoze Jean Paul ndetse na Ashir wambanjirije ibitekerezo byiza atanze reka mbabwire sinzi ko hari byinshi navuga ku bya Rusesa bagina ndashaka kugira hari icyo navuga kuri uyu mugabo Gerard uraye neza reka mbere ko muvuga reka mbanze mvuga iby'iyi leta dufite igihugu cy'u Rwanda iyi leta ni dufite leta idakunda igihugu yitwa ko ihagarariye dufite leta idakunda abaturage icyo gihugu dufite leta nayo ubwayo ntabwo yikunda kuko yiba yikundaga ntabwo yagakoze ibi bintu ikora igafata umuntu nka Gerard uraye neza ufitiye warufitiye igihugu akamaro karenze bakamufata bakamushyira muri prison hejuru y'ibintu by'ibifabrikano ni ibintu biteye ubwoba uyu Gerard na mbere ya 90 n'umuntu wayoboraga wari directeri w'ishuri ry'ababyeyi byari gitwe urabona hari ukuntu ababyeyi kera bishyiraga hamwe icyo gihe yitwaga association des parents adventistes de Gitwe bishyize hamwe bashinga iryo shuri ariryo ryitwaga ESAPAG école secondaire de l'association des parents adventistes de Gitwe ESAPAG iyo ESAPAG yari amashuri abiri hari n'irindi bari barashyize ku mugonero yo yitwaga ESAPAN N donc ngoma Gitwe uyu uraye neza niwe wari warayibereye directeur niwe wari directeur wayo yabaye directeur yayate kubera ikizere aba babyeyi iyi association des parents yamugiriye abari we igira directeur w'iryo shuri rya Gitwe nyine iryo rya ESAPAG abaturage baho baramukundaga abanyeshuri baramukundaga yari umuntu w'inyangamugayo niko nabyita niko namuvuga niko namudescribing ibya nyuma y'intambara rero ni ibingibi nyine twatangiye kumva yarakomeje arakora rya shuri ry'ababyeyi rihinduka kama kongeraho na université urumva ahashyira université icyo gihe yari science bahashyira na science z'infirmière nyuma y'ibyo ahashyira na donc université de Gitwe barangije ahashyira na hôpital kuko abo bana bigaga muri iyo faculté ya infirmière bagombaga no gukora za stage muri hôpital ibyo byose ni uraye neza wabigizemo uruhare yari president wa hôpital yari na directeur w'ayo mashuri université ibiki ibyo byose yarabikuriye mwumve mubyumve namwe ibyo bikorwa byose byari Gitwe umumaro byari bifitiye abana b'abanyeshuri bigaga muri izo za université n'ayo mashuri ya secondaire mwumve abaturage bari hariya bakoraga za businesses ubucuruzi bwabo bugenda kubera ayo mashuri yari ahari narabyumvise abaturage baho barira bavuze induru bati ubucuruzi bwacu bwarapfuye byararangiye kubera ko ubucuruzi bwacu bwagendaga kubera abana bari bahari amashuri iki none kuva Gerard yafungwa amashuri agahagarara ibintu byose bigahagarara nizo business zose zarapfuye icyo ni kimwe murebe abakozi aya mashuri yakoreshaga ama university abo bose barahagarara none mukambwira ngo iriya leta kweri ikunda igihugu gute se hanyuma nkomeje kuri Gerard nkurikije uko nabyumvise ni bike cyane nagiye numva ariko ibyo numvise bajya kumufunga batangiye kumushinja genocide bakoresha umudamu witwa Charlotte nibagiye urindi zina rye uwo mudamu ndetse niryibuka ndaribabwira nizere ko mwabikurikiye uwo mudamu cyangwa uwo mukobwa simbizi akaba aho bantegeye aho bantegeye Charlotte uyu mudamu niwe bakoresheje ajya kumurega ariko mbere yuko ibi byose biba murabyibuka yuko uyu Gerard yagiye agira ibibazo kishya ngaho bashinje universite cyangwa se ishuri yayoboraga ngo ibiki ibiki bakaba bararifunze ejo bagafungura ubundi bamutesheje umutwe ndibuka ko hari n'abana bavuze 20 abana 20 banze kurihirira amashuri uriya mwarimu uvuze uriya Jean Damascene kuko niwe warukuriye iriya niwe warukuriye ni Farge harya niwe warukuriye Farge yanga kurihirira banga kurihirira afese mvuga ko ari we wabikoze buriya biba byavuye no hejuru kugira ngo bamuteshe umutwe abana 20 bose barihirirwaga na kiriya kigega banga kubarihirira arakomeza arabikurikirana birangira banze kubarihirira abana 10 muri bo baragerageza baririhirira abandi biranga ubwo kugira ngo bamuce intege bamuteshe umutwe bagiye kujya kumufunga n'ubundi bari baramwishe baramurangije ubakoresheje rero uwo muntu Charlotte aho bantegeye uwo Charlotte n'umwana ngo yari yarafashije yari yarareze kwa kundi baguteza bagenda bagasopanya abantu bose uwitwaga umwana wawe cyangwa ari n'umwana wawe bakamuguteranyaho mugasopana ibintu bigacika entere zabo nuko nta muntu wumvikana n'undi Charlotte agiye kumurega afasha abantu arabasinyishije ngo abitwa ngo bamusoni ngo nabandi bakavuga ngo baranyuma baje kwisubiramo nyine bati baratumwekesheje baradusindisha noneho baradusinyisha kuko abagiye kumushinja ibyo bya genocide ni nabo bagiye kumushinjura mumbabarire mumbwire reka ni kujya mu madetayi mwese mwarabyikurikiriye mumbabarire mumbwire umuntu baramufashe baramufunze bamukatiye burundu icyo kintu mu gisurinye bamukatiye burundu arajuriye baravuga bati bya birego byose byari byatumye bamukatira burundu bikuweho noneho abaye umwere avuye kuri burundu abaye umwere sizi wo numvise avuga ati iyo baza kuba kubera ibyaha bari bamushinje bakavuga bati nabambwe agomba kwicwa yari guhita yicwa mwabibonye ibyo natangiriyeho mvuga nti dufite leta idakunda abaturage bayo idakunda igihugu nabo ubwabo ntibikunda impamvu reka nsuringe icyo kintu impamvu mvuga ndetse nsurinya ko batikunda nabo ubwabo ntabwo bazi ko ibi bintu byose bakora bizabagaruka one day umunsi n'umwe ibi bintu bizabagaruka kuko ibintu bakorera abanyarwanda ntabwo ari Gerard wenyine turabaza abahejejwe muri prizo nta byaha babashinja nta cyaha bakoze dore barafinda bavanye indera bajyanye yo yagarutse ngo baramuteye uburozi umubiri we wose nejo bundi bushobora kumwica ariko baramusengera abamunyamasengesho baramusengeranizera ko Imana izabumukuramo ntabwo ari we wenyine ni murebe cyuma Hassan wagiye bakamukatira nakubanza batarigeze banamukatira aragenda kubita umwaka muri prizo arangije asohotse barongera ngo bajuriye bamukatira indi myaka 7 asubirayo bamuziza ubusa izo ni za example ino yantanze Gerard baramufunga akubisa imyaka 2 muri prizo bati barajuriye basanze ari umwere byongeye kunyibutsa Derine na Diane bajyanye muri prizo bakubitamo umwaka urenga barangije bati ibyaha niba ari 8 babashinjaga byose barabihanaguyemo ho nabere ariko muribaza icyo gihe umuntu abataye muri prizo ibintu byose reba nk'uyu Gerard ibintu byose yaragarutse ibintu byose byaragiye barabitwaye abajura leta y'abajura birundaho amafaranga ntazi nicyo bazayakoresha kuko bazayaruka amaherezo bazayaruka uyu musaza bamaze gutesha umutwe ubu deja
iyo bamaze nkanubwo tuba tuzi ibyo babakorera mu maprizo avuyemo ubu ngubu yarataye umutwe ubwo bamaze kumurekura abaturage bagitwe barabyinnye bakora iminsi mikuru induru ziravuga Muzee Gerard arabireba aravuga ati nta wamenya ese bari abantu bari gukora iminsi mikuru babigina ko nabwirwa n'iki niba nta barimo bene wabo wa Charlotte Charlotte muramwibuka undi nababwiye wamuga byitwa ko yamugambani ariko yarakoreshwaga uyu Charlotte yarakoreshwaga kuko uyu nta bushobozi Charlotte afite ngo yari umukono ntabure hariya ku muri ibi bikorwa bya Gerard by'igitwe nyine noneho aza guhomba ahombye Gerard nyine baramukurikirana baramubwira bati baramukontrolora basanga yarahombye ubwo rero abagize imana nyine babamukoresha abagize imana ariko ubwo urumva bari baratangiye kera uyu Charlotte safite ubuhe bubasha bwo kujya gushinja umuntu nkuriya baziza gubusa maze bigafata bakagezaho bamukatira burundu haba hari abari inyuma y'ibyo byose bahihishe ariko abanyarwanda benshi ntabwo barabimenya ko bariya birirwa batakira ngo president wacu ngo nuguri ngo Kagame ngo nadutabare what uwo ngo mutakira niwe wabamaze niwe wihisha hari inyuma we n'umugore we nyiramongi bagahonda bakabahonda inyundo mu mutwe arangiza ngo Kagame ngo niwe muzima ngo dore ngo abakozi be ngo rwose ngo batumereye nabi hanyuma Gerard arabireba ati ubwo ndashaka kubumvisha ibyahahamuka avanye muri prison ese murareba mugasanga umuntu nk'uwo hari ikintu abagishoboye kwikorera kweri deja avanye azanye hahamuka byararangiye yarahahamutse nuko yagenda yububa bamuteye isoni bamushyizeho icyo cyasha cya genocide bamubeshyera azahora yumva kimuriho noneho yumvise ngo abaturage ngo bari kubyina bakoze iminsi mikuru ibintu byacitse agira ubwoba bwo gutaha yigumira i Kigali aragenda ngo yagiye mu bandi bene wabo aravuga ati nta wamenya nimwumve igihugu cyacu aho kigeze nimwumve aho abanyarwanda babagejeje ababa bakoze ibyaha rwose guhanwa nibyo ariko ibi bintu byo guhohotera abantu umwe ku wundi undi ku wundi undi ku wundi dukomeje kubyamagana umva bare natinze ariko numvaga nari nkeneye kuvuga ibi bintu kuko iyi ntuza ya Gerard yankoze ku mutima cyane ndibuka ko na no kuri Raditeme byaravuzwa gifungwa nibuka ko Simeo ngwaniye na Jove bayingana ubanza ahubwo yaranakoze kuri ririya shuri ryagitwe ubutaho abanza twazamutumira abonye akanya akazagaruka akabibabwira mu magambo arambuye babivuze bamutabariza mu gihe bari bamaze kumufunga numvaga yarafunguwe numva biranshimishije ariko bituma ntekereza byimbitse nibaza ni iyi leta koko aho ikomeza aho yarenganyirije abana b'abanyarwanda izageza ryari murakoze Jean Paul
Tabita urakoze cyane ndibaza ko ibyo kugezaho ntaho bizagarukira bazakomeza kandi barenganye kuko abanyarwanda nabo bari confortable muri mu buryo babayeho naho nagira ngo nkore itanzisa njya kuri ikintu cya FPR mbere yuko njya kuzazo byo mu karere mumbabarire gato mu gihe nkore itransition umunota umwe gusa
Banyarwanda namwe inshuti z'u Rwanda muhawe ikaze kuri Radio Iteme umuyoboro w'urunana n'Abanyarwanda ruharanira impinduka Radio Iteme imbaraga z'ijambo
kugira ngo nongere mbahikaze kandi muri za radio Iteme ni ikiganiro igihe ni iki ndagira ngo nze kuri irahira rya SPL indoctrination mu Rwanda nubwo tuvuga ngo mu Rwanda hashobora kuba ububyuke se revolisi ishingiye ku bukene n'ibindi ahubwo buriho buragenda buberekeza muri indoctrination irenze ntabwo ndi ntinda kuri iyi nyandiko ariko ni inkuru ishekeje ariko inababaje gusa ni igipimo nacyo kikwereka uburyo Leta y'u Rwanda ikomeje nko gukoresha abanyarwanda muri gukoresha abanyarwanda muri mizera zabo mu kababaro bafite kugira ngo basange ubuhungiro nta handi ari ukubana gusa no ukurenganya. Iyi nkuru yasohotse kuri Bwiza, ndumva niba ntibeshye, ariko note nafashe zo kuri iyi nkuru ntabwo ari nyinshi cyane, n'amaparagrafe agera kuri atanu cyangwa se atandatu, ngira ngo mbanyuriremo mwumve aho sosiyete nyarwanda igeze. Icya mbere ni uko umuyobozi wa Karere ka Rulindo Mukanyirigira Judith uyoboye umuryango kuri uru rwego, uyoboye umuryango wa FPR Inkotanyi ku rwego rw'akarere, yavuze ko nyuma yo kurahira bahanye gahunda yo kuzongera guhura kugira ngo bamenye umuryango wa FPR Inkotanyi neza. Muraza kumva impamvu ndi bugaruke kuri iki kintu nyuma. Donc barahiye le 24 ariko uyu munsi nibwo bahuye. Uyu muyobozi yavuze ko ibiganiro byatanzwe kuri uyu nakumva barebya bahuye ku tariki eshatu z'ukwa kane. Kuri uyu wa gatatu mata ahanini birebana no kunoza umurimo aho bakorera akazi kabo ka buri munsi, n'ikindi cyo kwereka abanyamuryango bashya imikorere n'imikoranire ya FPR Inkotanyi. Bababwiye ngo baje kunoza umurimo aho bakorera akazi kabo ka buri munsi. Iyo ni imwe mu bintu babigisha ngo byatanzwe le 3 avril, ngo birebana no kunoza umurimo aho bakorera akazi kabo ka buri munsi no kwereka abanyamuryango bashya imikoranire n'imikoranire ya FPR Inkotanyi. Ikindi ngo umuyobozi wa ETI cyangwa se wa ni mu magambo maremare ni Eurotrade International Nyakabingo, mu ngo yitwa Mudahunga James, yavuze ko nta gipindi cyangwa igitugu cyabayeho ngo abanyamuryango barahire, ngo ahubwo imiyoboro ya FPR Inkotanyi isobanutse ari ituma umuntu wese utayirimo yifuza kuyijyamo. Ikinyoma rero kirakatindwa n'Imana, ni ukuvuga ngo nta na mobilisation bagikora, baricara gusa bakabona abanyamuryango bari bati ndashaka kwiyandikisha k'umunyamuryango wa FPR Inkotanyi. Twebwe nta kintu na kimwe twakoze. Iki ni ikinyoma muraza kubyumva hepfo ahangaha. Uwo mugabo kandi Mudahunga aravuga ati ngo ETI Nyakabingo bahisemo ko abanyamuryango bashya barahira bari mu kazi kuko umuryango wa FPR Inkotanyi amwe mu mahamwe yayo ukunda abantu bakora umurimo unoze, yizera gukorera ko ngo FPR ikunda umurimo, ngo niyo mpamvu bahisemo kurahira ku kazi. Uwitwa Murekezi Gaspari ni umwe mu barahiye, yavuze ko yinjiye muryango wa FPR Inkotanyi yabitekerejeho cyane. Ati nyuma yo kubona imiyoboro ya FPR Inkotanyi nafashe icyemezo, nemera kuba umunyamuryango wa FPR Inkotanyi. Kandi avuga ko nta shyaka yari asanzwe abarizwamo kuko ngo adakunda kujya mu kintu adafashe umwanya wo kukigenzura. Byonyine ibi ngibi niba icya mbere cy'Inkotanyi FPR ni ryo shyaka riri ku butegetsi kuva 1994, ubuto bw'uyu muntu kugera no kuri iyi myaka ariko kazi yenda no abone bakazi hariya muri Rulindo niba ari Nyakabingo, nako akavuga ko yabanje kubyibazaho ngo atajya ahubuka. Yewe binanagaragara ko yafashe igihe gihagije koko, cyane cyane ko nta rindi shyaka ryari ku butegetsi icyo gihe cyose, bigaragara ko afite impamvu atarigiye n'uyu munsi rero ntizavuyeho, ahubwo nuko bagize bakasanga. Iyo ni analize yanjye, bababwira bati ntabwo ubona aka kazi keretse utari umunyamuryango wa FPR. Niba uri umunyamuryango turakaguhesha, utari umunyamuryango turagaha undi munyamuryango ushaka kuba umunyamuryango. Ubwo uwitwa Umuhoza Ernestine nawe ngo yarahiye avuga ko yishimiye kuba umunyamuryango wa FPR Inkotanyi, ngo we yatinze kwinjiramo kubera ko yabanje kuba mu idini ryamubujije kujya mu mashyaka kuko imyemerere yaryo itabyemera. Imubyeyi ati nzakora umuryango wa FPR Inkotanyi uko nshoboye. Mbese we ahangaha hagati y'Imana na shitani FPR, urumva nyine shitani kuri we yamuganjije. Kubera iki? Kubera ko akeneye umugati, akeneye kubaho. Barakoresha iriya ndahiro ni nk'uburetwa. Barabwira ati niba udafite karte ya FPR Inkotanyi hehe n'akazi. Iyi
indoctrination iteye ubwoba ashire rero na aha ndagira ngo kuri iyi ngingo nayo tutayitinzeho urabona ko bimwe tugenda tuvuga ko abanyarwanda bashobora kugeraho bakigumura nako bakageraho baka bakumva ko igihe cyo gukora revolution interne ntabwo mvuga ko bidashoboka kandi birashoboka cyane kubera ko iyi ni etape irimo gufata ni nko kuvuga tureka twebwe turebe ko twaba koresha ikintu cy'umurimo kugira ngo dusecuring cyangwa se twizere ko dufite abayoboke ariko ntabwo ari abayoboka bangaba ndacyabyizera ko abanyarwanda ntabwo ibingibi rwose ntabwo bishimye nibihubwo ni ikintu kikomeje kugaragaza ko batishimye kuruta nuko byari bimeze kuko no kugira ngo uje kurya bagomba kubanza kubwira ati nuko ugomba kuzajya uhamiriza gasimbuka kurusha izindi ntore zakubanjirije ni ukurya bakureba hariya bavuga bati turareba niba wambara umupira uza se ku kazi wambaye umupira wa FPR uvuga iki kuri FPR inkotanyi abatayirimo babwira iki iyi Euro Trade International ni sosiyete ya mining n'abacukura aba bantu bashyizweho ku ngufu bamwe muri bo harimo abakoze communication bavuga bati ibi byose nta muntu uri muri FPR ariko dukeneye kubaho ibyo bikanyerekaho birashoboka ko hashobora kuba impinduramatwara zimunyuze mu yindi nzira ariko kubera ko nta mitima barobye ahubwo barobye ibipampara ashire ibi bintu bya indoctrination muri North Korea birakora nkuko nkunze kubigarukaho kenshi North Korea bishobora kumara igihe kinini kubera uburyo hari agahenge nubwo ari igihugu nacyo kidafite za trade n'ibihugu bitandukanye ariko bafite uburyo bashobora gusurvivinga mu Rwanda impossible keretse reliance ku bihugu nka America, Euro, China ahantu hose hashoboka ariko nagira gusa ngo mvuge agahinda k'abaturage ku Rwanda umugani nabonye ubikoraho komantere tabite ni bavuze ati igihugu cyangwa u Rwanda kikiyangana cy'ubwacyo kikanga abaturage of course kubera ko abo bakeneye nibo hagati yabo buriya ntabwo akazi kaba ari ukugira ngo mu mibereho y'abaturage imere neza ashire natinze iyi komantere kuri abantu ba FPR muri iki gihe umuntu wumva ko kurahira ndabizi ko atari ubushake bwabo ufite communication ziri clear ko atari ubushake bwabo uvuga ati nta kuri nabigenza ntabwo ndi FPR ariko nkeneye umugati mumbabare ijambo ni ryawe
urakoze cyane Jean Paul kandi mbanze nshimire Tabita ku buhamya no ku gukebura abanyarwanda yagize ku bijyanye na uraye neza Gerard kuri iki kibazo rero umbajije mbibonamo ibintu byinshi ngiye kuvuga ngirageje kwihuta icya mbere kugira ngo hongere kuza indahiro nk'izi ngizi banazigaragaze hirya no hino ndayibonamo gukomeza gutegura kampanye y'amatora ya 2024 gukora za propaganda mu baturage kujya mu mitima yabo ariko nta nubwo mu mitima yabo bajyamo kubera ko abagome cyane ariko gukomeza kubashyira mu gihirahiro kugira ngo bumve neza ko nta kindi kintu bashobora cyangwa nta yandi mahitamo bafite atari FPR nubwo ibakanda buri munsi ejo bundi mu kiganiro cya tuganire twakoranye na Emerance ndetse na Prudentienne hari aho twabivuzeho tuvuga duti hari igihe umuturage yamburwa imbaraga akamburwa imbaraga zo guharanira uburenganzira bwe ubwisanzure bwe nabyo twari twise ngo alienation ariko noneho byagira uburemere bukomeye cyangwa bwinshi cyane bikarangira abaturage noneho bumva ko kubaho uko nguko ariyo mahitamo yonyine bafite ukabakanda buri munsi ukabahohotera buri munsi ukabicisha inzara ukabafunga buri munsi ukabica ukababaga ugakora ibishoboka byose kugira ngo umuntu ahore mu gihirahiro wowe ugamije gukomeza kuguma ku butegetsi no kwikubira ubukungu bwose ibyo byose bigatuma nta muntu numwe mu gihugu ushobora kuza ngo avuge ati ibi ngibi uri mu gukora nta kigenda ubikoze agashyirwa mu rugo cyangwa kwicwa unabitekereje yabiganiriza mugenzi we akavuga ati nimbimuganiriza uyu muntu arajya kuntanga kubera ko hari icyo gihirahiro cyo kuvuga ngo umuntu wese ngo aneke undi ibyo byose rero hari n'igihe ugenda ukabigereranya n'ibintu byigeze kuba muri Suède kera byanaturutsemo concept yitwa ngo syndrome de Stockholm aho abantu bashimusa abandi maze kubera ubukana bari bafite muri uko gushimuta bikarangira abantu babakunze kugira ngo babashe kurokoka ariko urumva ko atari urukundo nyarukundo ahubwo ni kwa kundi nyine uhakizwe kugira ngo ubone uko ubaho ibi rero bihuye n'ibyo tubona mu Rwanda FPR ya Perezida Kagame yashimutse abaturage bose bakira mu gihirahiro kandi bumvisha yuko nta yandi mahitamo bafite atari ukuyihakirizwaho ko igihe utayihakirijweho nta kintu wageraho byajya kwiyongeraho hakiyongeraho ibikorwa biri extrajudiciaire cyangwa se ibikorwa wakwita iby'iterabwoba ntabwo twatinye kubivuga byo gushimuta abantu kujya kwicira abantu hanze kandi byaba umuntu agatinyuka akajya aho abantu bakoraniye mu masengesho akavuga ngo mwari mukwiye kujya mwishimira gukora ibikorwa nk'ibi ngibi barimo kuvuga byabaye byo kwica abantu akongera bugacya kabira batari nzabarasa ku manywa y'ihangu ibyo byose ni ibintu bisa nk'ibiri ku mubare wo kugira ngo abaturage bagume mu gihirahiro ari naho ngaruka kuri icyo kintu wari uvuze uti kugira ngo hazabe impinduka abanyarwanda ari mu gihugu umwe imbere bahaguruke hamwe bagira icyo bakora abantu benshi babona biri kure abandi babona biri bidashoboka ariko hari ibintu hari ikintu tugomba kwibaza cyatuma tujya ku murongo watuganisha kuri izo mpinduka kandi wakibura n'abaturage kuko abaturage bisaba ikintu gito kubakebura ikintu gito cyane mu gihe umuturage avuga ati ndahakirizwa kugira ngo mbeho murumva ko arakomeza ahakirizwa kubera ko azi ko guhakirizwa bituma akomeza kubaho ariko umuturage namara kumva yuko atabayeho yahakirizwa atahakirizwa uko bimeze kose ntabayeho kubera ko kubaho ni ubwisanzure mu gihugu cyawe ni ukwishyira ukizana ni ukuba ufite ikigutunze ugatunga umuryango wawe ugatunga n'igihugu bwacyo mu gihe abanyarwanda bagifite ibintu bafasheho by'ubusabusa kuko n'umuntu ukorera iyi sisiteme ya Perezida Kagame nawe nta garanti aba afite muzi abantu benshi baheze mu buroko bakoranye nawe hari abagiye bapfa bakoranye nawe umuntu wageze akica n'umuganga wamuvuraga muribwira ko bamwebwe bayimakire n'abandi bose tuba tuvuga kandi ahangaha mfata agaparantezi gato abantu bajye batwumva neza abo bantu tuvuga no mu mazina ntibakumve ko tubavuga mu mazina kubera ko ari abantu bakomeye tubavuga mu mazina kubera ko tuba tuvuga umukinnyi w'amakarita yitwa Perezida Kagame ufata abo bantu akabakinisha nk'uko ujya gukina amakarita ugafata ikarita iyi nganda cyangwa se iyi bwana cyangwa iyi ngiyi seti ndayishyira hano na hano impamvu tubavuga ni iyo ngiyo nta yindi ni ukubera ko ari ibikoresho bya Kagame ntabwo tuvuga kubera ko bakomeye aha rero ndagira ngo dukomeze ibyo twanatangiye kuva kera hari byinshi dukora ariko Jean Paul hano kuri Radio Iteme twiyemeje gukangura abaturage kubivisha ko bagomba guharanira uburenganzira bwabo gukomeza kugaragaza aya mabi ya leta ya FPR yowe na Perezida Kagame ibi ngibi tujye tubikora buri gihe hari ubwo abantu barambirwa batse muzavuga kugeza ryari hoye uko abantu bagenda bavuga niko abantu bagenda bahaguruka uko abantu bahagurutse muri 1994 cyangwa mu 2000 siko bahagurutse mu 2010 cyangwa na 17 cyangwa se n'ubu ngubu bagenda bahaguruka ariko kadufata abantu bose bari muri kiriya gihugu wenda urubyiruko rwo bafite ukuntu barwogeje ubwonko ariko reka dufate abantu bari muri kiriya gihugu bakorana n'iyi system bongere batekereza ibitambo dore tugeze no mu kwa kazi ibitambo byabaye kuva muri 90 na mbere yaho bigakomeza bikagera muri 94 habaye genocide yakorewe abatutsi hakicwa n'abandi banyarwanda benshi bazira ubusa ibyo bitambo bigakomeza ntibagiwe ibi ntago nshobora kujya mbyibagirwa ntibagiwe n'ibindi byabaye na 94 aho abana bajyaga bavaga mu mashuri bagasiga ibyabo bagasiga imiryango yabo bagiye gufasha ingabo za RPA ku rugamba bagakubitirwayo udufuni. Ibi byose ni ibitambo bikomeye cyane n'amahano yabaye. Na nyuma yaho abantu bagakomeza kwicwa yo za Kibeho n'ahandi hose bakomeza kwicwa. Ibi ni ibitambo by'abanyarwanda byinshi byabaye byatanzwe. Nyuma y'ibi bitambo FPR ikaba yumva ko politike yayo ari ugukomeza kwereka abanyarwanda ko hari abantu bayikomeje kuyigana ijya kurahiza abantu mu buryo bw'abaringa. FPR ikumva yuko izakomeza gukanda abanyarwanda bikarangira aho ngaho nta kintu abanyarwanda bakoze. Ibi byose aho biganisha ni hamwe nuko abanyarwanda abenshi tugeraho tukavuga duti aho kubaho nta bwisanzure dufite tuzarwana n'iki gitugu mpaka. Ni ukuvuga ngo uko bazamura Kagame yagiye avuga ngo there is a cost, ngo there is a high cost, ikintu nk'icyo. Uko bazamura cyangwa bongera ubukana bwabo mu gukomeza gukandamiza abaturage, mu gukomeza gukoresha iterabwoba, mu gukomeza guhiga abantu, ni nako natwe tuzazamura imbaraga dufite uko zaba zimeze kose tugenda tuzizamura kugira ngo ibi bintu bihagarare. Kuko nibidahagarara igihugu kizasigaramo Kagame n'agatsiko ke, abandi bose bazaba barashize. Ibi rero ni ngombwa ko tujya tubisubiramo kuko nta handi mbona twatekereza hataraho kuvuga ngo ubuzima bw'umunyarwanda bugomba kongera gusubizwa agaciro. Ako gaciro kandi kakaba gashingiye mu kuba hari ibintu abanyarwanda bafite batari babona ubu ngubu, ariko bavuga bati turabyifuza: ubwisanzure, amahoro, ituze, iterambere rigera kuri bose. Ibi rero byo gukomeza kurahiza abantu, icyo narangirizaho ni uko Jean Paul wenda ntabaga mu Rwanda ariko kandi nanjye nari mutoya, ariko ndahamya neza yuko ku itariki ya gatanu Rusengjuyer muri 1990 ndahamya neza ko Stade Amahoro yari yuzuye, irimo abantu bambaye imidari ya Habyarimana, bambaye n'amashati y'ibitenge ariyo ifoto ya Habyarimana. Ibi rero byo kurahiza abantu no gukomeza kwerekana ko abantu ngo bakugannye ni bya bindi biyenda guhura n'ibyo Tabita yavuze. Ibi ngibi ni ukubeshya, ni ugushukana, ni no kwibeshya. Umuntu rero wibeshya burya aba ameze nk'umuntu wiyahura, kandi buri munsi iyi FPR igenda nyine igana kuri uwo musozo. Kuko harabura akantu gato cyane abanyarwanda bakavuga ati yewe na byo bindi twadufashaho ntabyo dufite, ibintu bigomba guhinduka, kandi byose biturutse ku makosa cyangwa se no ku buswa bwa FPR itazi gushyira agapira hafi ngo abantu bakine, noneho bakine mu bitekerezo abantu bahangane, ni nabyo urunana rushaka ku rubuga rwa politiki rufungurwa abantu bakiga guhangana mu bitekerezo bigamije kuzamura imibereho myiza y'abaturage. Ndumva nabangarukirije ngo Jean Paul murakoze.
Urakoze Shire kuri iyo intervention. Nubwo itari buhindire ikintu iri joro, ariko ndizera nashidikanya ko abo igwa mu matwi bazabyumva kandi bakamenya ko cyane cyane ku ruhande rwa FPR ko atari bo ba mbere bazanye sisiteme. Banyarwandakazi rero ndagira ngo njye ku bibazo byo mu karere. Ibibazo byo mu karere ndashaka kubihera ku kibazo cy'intore zikomye perezida Ndayishimiye ngo kubera ko yanze gufungura umupaka. Ariko bashaka kwerekana ko ibibazo ari ibindi, ariko ibintu mugiye kumva ahangaha ni ibintu biri mal ni ibintu bifite orientation mbi cyane, niyo nagita mal oriente. Ariko ku ruhande rw'u Rwanda kumva aba bantu nk'aba aribo bashyira imbere ngo baze kuza guharabika umukuru w'igihugu, bamaze kwerezayo Murasira, bamaze kwerezayo abandi bayobozi ngo bagerageze gushaka ko banormalize umubano wabo. Ariko buri gihe Leta y'u Rwanda ihora ikina iri victim. Muri iki kiganiro harimo Tom Ndahiro, harimo Deus Kagira Neza, reka muhanzi mwumve yenda uriya mudamu ndi mwirengagize kubera ko byari buvuge, ndetse na Ndahiro nuko gusa azwi muri izi za opposition
ntabwo ndi buvuge kubyaho kamwumve ibyo Deus kagira neza yamwe
numva ngo bafite uburambe muri ako kazi ngo bandikiye perezida w'u Burundi nawe utariho neza ngo nabatabare baje mu mishyikirano
aha reka mbanze nsubire inyuma gatoya ni reference yiyita ngo ni One Nation Radio isiga iriho abantu ba FPR ngo na diaspora nabonye umunsi na karegara iriho aza kuvuga ibya Congo ngo niko propagande zikorwa ngo bagiye kuyishyira no mu Gifaransa no mu Kinyarwanda ariko obviously ikinyoma ntabwo kijya gihinduka ukuri ubwo rero bakoraga komatire ku rwandiko bavuga RNC yanditse usaba Congo presentation yabera umuhuza kubera ikibazo cy'umupaka baravuga bati mubanze mu muharasinge noneho mu mutuke mu mutesha agaciro kandi iyi ni intangiriro gusa ntabwo byanabaye na mbere hose byari byarabaye bagifite amaradiyo mu Rwanda rero noneho bazamuye intambara Deus kagira neza ntabwo ari n'importe qui yaze ari umudepite muri mu nteko ariko ahagarariye ingabo icyo gihe hari bafite abadepite bitwa ko ari abadepite b'ingabo reka mwumve rero aya magambo ye ndetse bavuze byinshi ibi ni bike gusa byo kwereka aho intore zigeze
numva ngo bafite uburambe muri ako kazi ngo bandikiye perezida w'u Burundi nawe utariho neza ngo nabatabare baje mu mishyikirano ngo hamwe na leta y'u Rwanda nkavuga ngo iyo baza guhitamo undi muntu akabatakambira akabasabira imbabazi ariko ntibashake n'umuntu nawe udashinga bishoboka bite ko igihugu cy'u Burundi tuzi gifite inkambi z'impunzi zirenze 220 zirimo impunzi z'ubwoko bw'abatutsi 281 bamaze imyaka irenga 18 bari muri izo nkambi badashobora gutaha iwabo n'abarundi b'abahutu cyane cyane ibyo bibi byabo bita ibyiza bazabwire bariya bagende bafunge ziriya nkambi ziri ingozi ari ahantu ariko za ruhororo nta mubanga nta musenyi za kiremba mukayanza arahitwa gasenyi mu Irango hari za gikomero hari za karehe hari za buhiga hari za gisara hari za matongo hari Kampazi Igitega harahitwa Mutaho harya hari mu Giheta hari mu Giharamagara cyataba hari Umwaro Ngundu hari Bugendana hari Bukirasazi hari Mukebuko hari Nyarusange hari Bujumbura kuri Ndahangwa hari Ikirerama cya Mukiki mu Bujumbura Imurambya arahitwa Zambuye ahitwa za Rutegama Imuyinga arahitwa Kiremba za Nyarunazi mu Buhinyuza hari Mwakiro hari mu Giteranyi hari mu Rusarazi rwa Busoni na Bugabira hari Zavumbi hari mu Kirundo n'abasabaga ngo izo nkambi ziri mu bwoko bw'abatutsi gusa badashobora gusubira iwabo badashobora gutuzwa n'ahandi ngo bimere nka Bantusta nibura batangire kubaho ubundi bushya bagire amizero yo kuzongera kubaho ndagira ngo bagende bambwirire Claveri ndayicariye mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize yaragiye ajya gutaburura amagufa ahantu mu Irango muri paruwasi ya Gasenyi Kayanza icyobo cyuzuyemo amagufa y'abatutsi yishwe muri 1993 ngo ndadaye yapfuye ndetse na Padiri Manasi wagiye agatemagura insina z'abo bantu bibereye mu nkambi ngo izo mpabe zitwe n'inzara azambwirire na Generali Ndirakobuca ushinzwe ubw'amajyambere ushinzwe umutekano ushinzwe ubutegetsi bw'igihugu washyizwe mu kato n'amahanga n'abanyamerika
ntabwo
ibibazo ku bya kominikasiyo
mva hari bicitse
mu kanya katarambiranye
sinzi niba ari ikibazo cya konekisiyo
ntabwo binatinda mu kanya
ariko ubwo nagarukaho wenda buriya
turakumva
byari bicitse wari utubwiye wari ugeze aho uvuga kuri uwo mujenerali yego
kuri iyo audio
uratwumva Deus kagira neza kirango hari ari kubaho ikibazo cya connection uratwumva
kugira ngo mwumve amagambo uko yatutse president
gurutya turakumva noneho wakomeza
ndavuga ngo bagende bambwirire izo nkozi ziriri haje zigatemugoro insina zizo mpabe kuri ya padiri Manase hagire n'umuntu umuhana umubwire bari abantu bahejeje abarundi 281 mu nkambi batazi n'igihe bazaviramo kugeza igihe bakamaze imyaka irenga 18 none abo bantu iyo ndero iyo ntumbero niyo bagiye kuzana mu Rwanda ngo natwe dufate abantu dushyire mu nkambi none se ari nk'igitabo giherutse gusohoka gisobanura yuko Burundi ari igihugu kirimo cyahombye niko nabyita bankrupt cyarahombye kubera ko abayobozi bahereye kera bayobya abaturage kandi bashyigikiye ivangura ryo ku kumugaragaro hari igitabo cyasohotse cyanditswe na koloneli Rwasa Zakaria kwanditse ngo genocide des Tutsi au Burundi par une pseudo démocratie Hutu yacyanditse muri uyu mwaka kiragurwa kuri Amazon kiraboneka we yerekana abo bagizi ba nabi badasiba gucupiza no kwica abo batutsi
yego uratwumva turacyari kumwe Deus kagira neza turacyari kumwe cyangwa yego turakumva
Guterres abatera utwatsi avuga ngo abantu bakomeze babe mu nkambi batunzwe n'iposho ibyo rero uriya
yakomeje kugira ibibazo ariko munyihanganire ubumve aho yatute perezida undashimiye n'akantu gato gusa asigaye noneho nkagaruka muri studio ibi rero nibyo navugaga ko kumva umuntu nk'uyu nguyu bashobora kuba ari we bahamagaye bati genda wikome mu gahanga uvuge ibijyanye na umubano wacu ariko muri context ntabwo aricyo bashakaga ko we avuga kuri kubatuke president w'u Burundi ni nka intimidation kubera ikibazo cy'umupaka mwumve muri aya magambo ibyo yavuze munyihanganire gato noneho rwose maze mbashyirireho iyo audio nubwo itari muri studio iyi ngiyi ndumva yagiye icikagurikamo cyane munyihanganire gato amasegonda 5 gusa noneho mwumve iri shyano n'iyi diplomasi y'u Rwanda
ntayo bakimenya icyantangaje ni uko ejo bundi numva ngo bafite uburambe muri ako kazi ngo bandikiye perezida w'u Burundi nawe utariho neza ngo nabatabare bajye mu mishyikirano ngo hamwe na leta y'u Rwanda ndavuga ngo iyo baza guhitamo undi muntu akabatakambira akabasaba imbabazi ariko ntibashake n'umuntu nawe udashinga bishoboka bite ko igihugu cy'u Burundi tuzi gifite inkambi z'impunzi zirenze 220 zirimo impunzi umuryango mpuzamahanga Nations Union ati nimudufashe aba bantu bari mu kangaratete bamaze imyaka 18 irenga kuva ndadaye bamugandagura abo bantu bigeze basubira mu byabo nta n'ikintu cy'icyerekezo kigaragara ko bazasubira mu gihugu cyabo batari mu nkambi nko muri gereza none kujya kwisunga uwo byananiye kuki batanye bakajya ku muntu nawe uri gita kuko yonaniye kuyobora igihugu ntitwitwaze ngo yatowe ejo bundi mu kwezi kwa gatanu 2020 uriya Evariste Ndayishimiye ariko yagiye kuba jenerali ari uko yahereye ku mukurutu akazamuka akaba jenerali ubwo yari mu buyobozi ntavugire ngo ntabwo ibyo bibazo abizi nta nubwo abishoboye biragaragaza ko afite intege nke cyangwa se ubwenge buke budatuma ashobora gukemura ikibazo cy'abarundi muri
Bamwumvise rero ni député Deus Kagira neza
yes ntabwo akiri mu nteko ariko ni umunyamuryango w'Imena wa FPL wabaye umudepite aba bantu baza haba bohererejwe kugira ngo baze gukora propagande niyo radio propagande bashaka guha imbaraga ngo kugira ngo izajye ibavugira ibyo batavuga ariko bakoresheje ibintu byo gushaka gukora za intimidation no gutesha agaciro bindi bihugu barabikora ibikinshasa barabikora Uganda barabikora ndetse ni Burundi murabyumva n'ahandi hose bazabikora reka rero mbabwire ntabwo iyi nkuru ndi buyitindeho yagira mbabwire Kagira neza uwari Kagira neza yabaye inkotanyi mbere y'uko aba n'umudepite yabaye inkotanyi yakoze muri duane batwandikiye ngo ntabwo ari ibyanjye sinshaka kubyitirira baravuga bati uyu muntu rwose muzamwamagane munamwibute yenda nawe azabyumva ati uyu yarapfuye ati uko mumubona aha uko mubona avuga hariya ahagurutse mwabona ko n'agatuza karareze yigeze kumara iminsi ku Kandoyi yafunzwe akandoyi ngo ubu inkokora n'uyu munsi zikweretse teziriho bati kandi nawe iminsi ye iza irabazi buriya arimo gukora ngo azi ngo arirega nako ngo arifata aragira ngo arishakira izina ryiza atahubwo ari haricukurira umwobo kuko ngo azi byinshi cyane cyane yakoranye na Munyuza yigeze no kumwungereza ngo ahantu henshi bagiye baca zitwa za rukomo amahano bahakoreye uyu Deus Kagira neza ari mu bantu barembuye imbaga atari mbere arimo kuvuga byo birababaje cyane kuko n'uyu munsi ati muzamwibutse muri inite yitwaga Delta yabayemo yara ati agatuza ke n'uyu munsi karaturumbutse karareze kubera imigozi yafungiwe mu nda cyamwe n'abitwa bakabengera Jacques ngo n'uwitwa Salim n'uwitwa Gendarme ati nyuma yaho ati baramurekura ariko babaga mu ndaki imwe kandi nawe arabizi ko yakize ifuni kubwa ngo kubwa yakiriye Haman ati rero biri arimo kuvuga hari byinshi azi nawe no kugira ngo arebe ko yagura inzira ariko ni hahandi ntago bizakunda kindi cyanyuma yavuze ati uyu yarahunze ari mu bantu bahunze muri bibiri nawe yabyivugira ati akavuga ati nahunze abahunze ubu ngubu atari ko biriya byose ntabwo FPL izabigenderaho igihe nikigera bazamuhitana ndagira ngo kubera igihe cyadushiranye mbere yuko nongera gusaba bagenzi bacu nabo ko dusezera muri studio ngaruke kuri kiriya kibazo cyo muri Congo update kuri ya ntambara yo muri Kongo ndakomeza kuyigarukaho ariko ndagira ngo nsangize n'abakunzi ba radio iteme nubwo n'ejo bundi mu kiganiro uyu munsi nzabigarukaho ko bimwe muherutse kubona hariya muri Bunagana byari birimo leta y'u Rwanda aho ngo yari ifite umugambi wo kuburizamo uriya muhanda igubako ry'umuhanda wa Kigali umuhanda nako wa Mbabarire Gisoro ujya muri East ya Congo aho rero ibikoresho byinshi byamaze kugera aho bigomba gutangira akazi ariko leta ya Kigali ikaba ifite ibibazo idashaka kuri ya mushinga wakorwa mu mutekano noneho iza kuwudurumbanya ishaka rero no kugira ngo bazatege babishwa barase biriya byuma bazerekane ko ari ahantu atari ahantu hatekanye hadashobora gukorerwa ibikorwa imishinga nk'iriya noneho bategura uburyo bakwataka hariya ahantu ariko ntabwo umugambi wabo washobora nyuma yaho icyakurikiye nuko Ubugande bwafashe ibyo bikoresho bubisubiza Gisoro kugira ngo banze barebe neza umutekano wabyo ko uzatungana ibyo rero bikaba bivuze ko hari igihe mwabona za deployment z'abandi basirikare muri kiriya gice cya za Gisoro Bunagana n'ahandi kugira ngo iya mishinga n'iya bikorwa bigende nk'uko biteganyijwe ibi rero n'uyu munsi Kigali yo irahonda agatoki ku kandi bavuga ko Kigali na ko Kagame ashobora kuzajya muri Kenya muri no minsi aho yahura na Museveni ndetse na Perezida Tshisekedi, ariko abandi bakavuga bati ntabwo haragera Kagame ntaraba comfortable kwicara mu cyumba kimwe na Museveni cyane cyane ibyo ashobora kuba amufiteho. Ibyamuhoze rero nzabigarukaho gatoya uwa kwa kane ejo bundi musibeje, kubera ko mwarabibonye ni nyuma yaho yakoraga za tweet z'ibi byo kuvuga ngo bashimwe ngo birukanye umunyarwanda ku butaka bwa Uganda. Ni ikibazo gikomeye cyane, ikibazo si ukwirukana umuntu nge nibireba igihugu, ikibazo gusa ni uburyo Muhoozi nawe ubwe yigira nk'igihugu avuga ati nta kindi nari gukora uretse gukora ibingibi, mbese yiyitirira ibyo bintu byo kuvuga ngo yirukanye umunyarwanda ku butaka bwa Uganda. Ntabwo akazi kinakinga, ntabwo ari mu DHS, ntabwo ari mu Homeland Security, ntabwo ari Immigration Officer, ariko iyo atangiye kuvuga ati nanga eti ibintu kubikora mbikoze ntabishaka ariko ntako nabigenza, kwerekana ko ari ujya gufata abantu akabirukana nubwo yaba atari wizo credi akumva ko ari ibintu byo gushimisha kuba ko yakoze ibintu nk'ibyo birabaje cyane. Ikindi yarabyise ngo ni operasi, kwa ngo operasiyo gufata umuntu umwe ngo yafashe operasiyo, kirete niba hari ibindi badubo baduhisha. Ariko yashimiye shefu wa ransenyema aravuga ati wakoze cyane kuri iyi operasiyo. Rero Muhoozi nka lieutenant general icyo yita operasiyo ntabwo bishobora kuba ari ukuvuga ngo ni ugufata umuntu bakamwirukana mu gihugu, iyo ntabwo yitwa operasiyo, kirete niba yari yabananiye ahari yabihishe bamubuze bagakora ibindi bitandukanye cyangwa byo kugira ngo bamubone. Ariko ibya Muhoozi nzabigarukaho specifically mu kuba ikiganiro cy'uyu munsi kuko hari byinshi nzabivugaho, ariko ni kibazo hamwe byanze bikunze wenda bibona ko byari ntabwo ari genuine yavuga, ntabwo abivuga bivanye ku mutima ngo azi neza ko Kagame ari umwere 100% afite yende inyungu zindi yabarengera. Yes, ariko arabizi ko atari umwere, arabizi cyane, ariko strategies ze nazo ku rundi ruhande zirapfuye cyane, arajagaraye cyane. Ariko nzabigarukaho mu kindi kiganiro. Bagenzi bangira twabanye, reka mbahe umwanya basezera, yenda nabo bakore basezere kubadukurikiye igihe cy'ubwacyo gisa naho yarangiye, ariko nongere mbasubize muri studio kugira ngo namwe mugire icyo mwavuga cyane cyane musoza ikiganiro cyacu. Ubwo mpereye kuri wowe Madame Sabita Gweza, reka ngusubize ijambo usezera.
Murakoze cyane Jean Paul. Nta byinshi mvuga, ni ugusezera nyine, nongera kwihanganisha gukomeza abanyarwanda bari mu kaga, bari mu gahinda, hari benshi bari muri prizo bazira ubusa, nk'uko Gerard amaze imyaka ibiri muri prizo kandi azira ubusa, hari ba Gerard benshi muri ariya maprizo. Ndabakomeje kandi ndabibutse ngira ngo mbibutse ko kugera kure atari ko gupfa, nibakomeze bakomere. Nongeye gukomeza Barafinda uvuye Indera, bamuteye ibintu by'ibiti by'uburozi byuzuye umubiri wose, ndagira ngo nawe mubwire ko mukomeje, ariko kandi mubwira ko dushimira n'Imana ko byibura yanavuyeyo uko bimeze kose. Ariko se ubundi yagombaga kujyayo, aho niho hari ikibazo, ahubwo umuntu yanatinda. Bana b'abanyarwanda babamariye mu maprizo, babamariye kwahitwa ngo kwa Kabuga, babamariye abatari kwa Kabuga, babajyanye za wawa, abatari umva ibintu biri muri kiriya gihugu ni agahinda. Ariko ngongera kwibutsa FPR ko ibi bintu ikomeza gukorera abana b'abanyarwanda bizabagaruka. Ndagira ngo rero ndangize mbakomeza kandi ngira na Gerard wavanywe muri prison ngo akomere, ndetse na bene wabo aho bari hose. Ndumva ari uko narangiza kandi nsabe abanyarwanda ngo niba nibirwaneho. Icyo kintu nkunda kukivuga, barabibonye ko ntawe ubitayeho, nawe ntawe ubababaye. Banyarwanda, banyarwandakazi, ntawe ubababaye. Abakabababaye cyangwa se abakabaproteje nibo babarenganya. Murakomeza kwicara se, murabona ko amaherezo ari ayahe. Nimuhaguruke mwirwaneho, mwihe agaciro. Nimutakiha nta wundi uzakabaha. Nicyo ngicyo narangirizaho, hasigaye ndagira ngo mbifurize amahoro y'Imana. Murakoze.
Urakoze cyane Tabita Shire, dusoza ikiganiro.
Urakoze Jean Paul, kandi Tabita arakoze ku butumwa bwiza atanze. Ndabwongeraho akantu gato cyane, wenda mwunganira cyangwa se mukompleta. Turi mu rugamba rukomeye, turi mu rugamba rukomeye, kubera ko ari urugamba rugamije kugarurira Abanyarwanda agaciro. Umunyarwanda akishyira akizana mu gihugu cye, Umunyarwanda akumva abayeho yisanzuye, Umunyarwanda akumva ko kuganira ku bibazo by'ubuzima bimureba cyangwa bireba igihugu cyangwa bireba aho atuye cyangwa bireba umujyi akomokamo cyangwa bireba umuryango we atari icyaha, yagombye gufungirwa. Umunyamakuru akisanzura, umusirikare akabaho acunga umutekano w'igihugu, umupolisi akabaho areba ko amategeko agamije kureshyeshya abantu cyangwa se kubarengera igihe bahohotewe nawe yakurikijwe, inzego z'ubutabera zigakuraho akarengane ku baturage, zikabarenganura aho bahuye n'ibibazo bijyanye n'amategeko atakurikijwe, leta igakorera abaturage ko leta n'umukozi w'abaturage. Kandi iyo tuvuze ngo leta ikorera abaturage, ni uko inteko zose inshinga amategeko zigomba gukorera abaturage, ubutabera bugakora, na nshingwabikorwa nayo igakora ibijyanye no gushaka ibisubizo ku bibazo by'ingutu abaturage bahura nabyo. Ibyo nibyo tugamije, nibyo abantu bari muri opposition bareba ibijyanye n'inyungu rusange bifuza. Nkaba rero njyewe nshishikariza Abanyarwanda bose, cyane cyane abari muri uru rugamba rw'impinduka, kubitekerezaho bakareba uburyo twese twashyira hamwe ku bijyanye n'icyo kintu cy'inyungu rusange. Hari abazaba bari muri opposition batazabishobora, bamwe bagiye bagaragara, hari abandi bazabishobora, ariko ntabwo dushobora guhuza ibitekerezo, ariko dushobora twese guhuza aho twafungura kugira ngo noneho buri wese ibitekerezo bye byubahwe kandi bigire umusaruro bitanga ku gihugu cye. Aho nta handi rero ni ukubasha gushyira hamwe kugira ngo dufungure urugo rwa politike, noneho twese tugire ubwo bwisanzure. Bizasaba rero gufatanya, bizasaba kandi n'uko tuba intwari muri uru rugamba, kuko baravuga ngo urugamba nyarwo nk'uru nguru rutsindwa n'intwari, nibo bonyine bashobora kurutsinda. Ndumva rwo butumwa njyewe nagira ngo ntange, kandi mbwira Abanyarwanda ko batagomba kwiheba muri ibi byose duhura nabyo, nubwo bitinze ntabwo bagomba kwiheba, kuko nta mvura idahita. N'ahandi hose byagiye biba, imvura yageze aho ngaho irahita, abantu babona umucyo maze babaho neza. Jean Paul, ahandi nagushimira, nshimira n'abadufashije ku buhanga bw'ibyuma, murakoze cyane.
Shire Kamana, Tabita Bwiza, ni mwebwe nshimiye kandi ku butumwa bwiza musorejeho. Mwari kumwe nanjye Turashimye Jean Paul mu kiganiro Igihe ni Iki. Ubwo rero umwe ariko gihe tuzongera gusubira mu kiganiro uyu munsi musibejo. Murare aryana bari aho ku mugabane ndiho, abandi mugire ibihe byiza muri hose. Mwakoze cyane abatumirwa bacu bajye muri iki kiganiro, ndetse n'abakunzi bacu turabakunda, mukomeze mugire ibihe byiza.
nibo bahari.